nipe snare na treble na bass. Leo steams inashika kaveve ya bass. Been lit kama mix ya Vela na Gate. Nilisha panda ile nganya wanangoja kwa stage. Imetoka mwiki imeenda very far. Na mali imefike na chuna vile na far. Kaende kaende gear 5 very fast. Hakuna kitu inaweza fanya shiko wa reverse. Meka saba si mob so misi wezi kustop. Since day one video kazi kubop. Bado na punch bado kujozi na drop. BD yangu inafaa kupewa round of applause. Ama page kwa Forbes top 30 under 30. Nikona seat kwa table so stack hizo mabakshish. Bad bitch nyume kam jana nyima pap. So sifai kutoa mshipi mtachapona party party kawa toto. It was all a dream I remember. Flow HBR mistari zingine mwenda. Saini ko zoom na bonga na mabazenga na malikas. Ndiyo wale wale walinilenga. So kicheki na ringa sa zingine inabidi. If you saw where I came from swear you won't believe it. Day one na rabbit, day one na deno. On the road to riches na tumechatisha freno. So if you think I'm done uko wrong mini femi. So sick stay far don't come near me. Monster mini kishika na chinja uwa. Na nimejipinu kileta zogo na kufiatua. Niko grateful for greatness. Thick skin na chunde bado ni stainless. Yeah. Nisalamu tu za rap so misi tasema mengi. Na kwa hayo machache si the album is ready.